Minisita ekola ku nsonga z'ebyobulamu ekakasizza nga ewabaluseewo ekirwadde ekya Ebola oluvannyuma lw'ekitongole kya ebyobulamu mu ggwanga lya DR Congo bakasuukiradde kino mu ggwanga lyabwe ne kizuulibwa mu Uganda lw'omusajja eyafudde ekimbe kino. Ekibiina kibiri mu minisita y'ensonga z'ebyobulamu kiriko omukono gwa Adana atunda omuwansi mukulu wa minisita y'ebyobulamu ategeezezza nti waliwo omusajja munnansi wa Congo myaka 59 yaweebwa ekitanda mu ddwaliro ya Kibuli Muslim Hospital ku lunaku lwa bbalaza. Atuna ategeezezza nti omulwadde ono yajja n'obubonero obuwerako obwekuusa ku kussa era yabadde n'omusujja ogw'amaanyi ng'ava n'omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo okussa n'okufulumya n'okusobola mu kufulumya omusulo. Okusinziira ku Atwine baamuggyako omusaayi n'ebyokebera ebyo ne bakasa nti yabadde yeetaaga obuyambi ne bazuula nti yabadde alina ekirwadde ekya Ebola. Atwine ategeeza nti minisita y'ebyobulamu mu Uganda eyongedde okuyimbula enteekateeka zaayo zonna ez'okwetangira obulwadde nga bino ebifuluma mu mawanga agatuliraanye era okwongera okakasa nti ekimbe kino kidda mu kusaasaana bitundu bya nsi eby'enjawulo. Ebigina ekitongole ki Africa Center for Disease Control and Prevention kyategeezezza nti ebikumi n'ebikumi eby'abannansi b'eggwanga DR Congo bali mu 2026 be baakwatibwa ekirwadde ekya Ebola mu bitundu bya Ituri era ng'ekkomo 65 bamaze bakasibwa okufa ekirwadde ekya Ebola.